Black Market Records. Yeah. Yeah, yeah. Ah.
Vic, twende.
Barabara no mcheza kuingiza. Akigwara isimame huo mtoto kuaibisha. Uwezi pata na hiyo sura ni Ibiza. Ukitaka poa ni umtajange kwa giza. Nakutamaningi sana bebe. Uko status mwana we uva mamini senje.
Naongea na nani, why you checking on me? Unadai kune misi wako nani?
Nipe chance na kuvua nta kuvua nta kuken.
Hata jina sicha kujua kwani are you insane?
Naitwa father move me utaipata inside.
Ongeza lines, none kama nta decide.
Nina long shit, karate ya ocha. Pesa ni za washing na range ni rover.
Brick on brick, yongeza na chocha. Zimeanza kuni nice, kweli tanitosha.
Tuma pin, basi game load, fanye mboka.
Usika mlet, nisikue, nimechoka.
Niko nje, hope, mlango yako haina loka.
Vile umefika, jua hakuna kutoka.
Akupe! Go outside,
slide inside.
Una dairo ama tuende smackdown.
Vile uko on time,
nani ata ride?
Long as you feeling the vibe,
tuende vile unataka taka.
Wana mimi sijawahi pata pata.
Niko na stress, pande yangu nisha mada.
Hiva faster na vile ulinichocha.
Round 2 basi
siku die.
Ya kwanza kuwa oops,
mini toke inside. Wacha kuni tease baby, siko fine. 1 minute man faster than your reply.
Una yap sana,
dume suruali.
Niko na dombo na ni take my time.
Una rap sana,
heri ningechana.
Jipigi kifua, una shout uli try walai.
Akupe!
Vila unataka taka. Vila unataka taka.
Akupe!
Vila unataka taka. Vila unataka taka.
Akupe!
Vila unataka taka. Vila unataka taka.
Akupe!
Vila unataka taka. Vila unataka taka.